Bekuthande mhlabeni wonke kodwa namusha sengikutholile
sibonono
ngakhuleka ngobusuku obuningi ngaphalaza izinyembezi ngingedwa bengkhaba ngokuthi inhliziyo yami izohlala isivande singenazimbali kodwa wafika wena wafika njengokuphuma kwelanga wangiphulukisa manxeba Degile phakathi kwezethembiso ezingamanga Abanye banginika amazwi amahle Kodwa izinhliziyo zabo zazingenamusa Laze ngalahla nethemba Ngacabanga ukuthi injabulo ayisekho kimi Kodwa kwathi mhla ngikubona Izulu lavuleka ngenjabulo Ubuhle bakho bulinganiswa ngegolide Nesimilo sakho silula makubu Umunguka ngamehlo wakho Ngiyakhojwa sonke izolo zami Oba wena isipho engisiphiwe umdali Nangingasaboni indlela Nangingasenalithemba Kodwa uthando lwakho lwavusa umphefumulo wami Manje sengiyazi Sengihamba ngikhosha ngawe Ngoba uthando lwethu aluna sikhi Abangazi bathi nyama matheka njalo Abazukuthi wena imbangela yakho konke Ngifuna ukwakha isasa nawe Lapho izinsuku zibe zinkumbulo ezinhle Izivunguvungu mazifike Ngeke sisihluke Pepelo sami Inangikhaya lakho Ngiyabonga ngoba ungithanda Ngesikhathi ngingasazi thandi nami Wangifundisa ukuthi uthando lweqiniso Alukhulumi phela Luyaphila Woza sithandwa Sivunizimbali zothando Akusekukuzula
Akusekukulila
Ngoba wena Uyimpendulo yemthandazo yami Ngoba wena
Uyisipho sami
Yeah.
azules cartesire Kutu tando lwami Pelu loku lulindile Namusha sengi kutolile
Tito on the beach
Sipo nono